have a good day. And that's it for this Monday, December 7th edition of Daybreak Africa. I'm James Barton in Washington, hoping that you will have a great week.
halkani walaanta af Soomaaliga idaacada VOA oo ka dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. subax wanaagsan khayaartana dhigaysanaysay waa isniin bisha December waa 7 sanadka 2020ka Afrikada bari saacadu waa 6:00 iyo barkii subaxnimo idaacada saaki iyo caalamka waxa idin la socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga Sahra Ciid Lanuur. qodobadaad idaacadda saaki iyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid a mudaharaadyo ay dadweynuhu kaga cabanayaan qiimaha muceeshada shilinka Soomaaliga iyo sarifka doolarka oo ka dhacay Puntland.
magaaladii dabkii baa ka seexday, masaakiintii waa baktiday, hoos loo isu fiirin maayo doolarkii cirkaasaa la geeyey, kaashkii waa la qubay, hoos la isu fiirin maayo dadkii shicibka ah waa baqbaqtiyeen. dad masaakiina baanu nahay, kaashka iyagii noo socon jiray waana la karidi, doolarna ma qaadanno, waa baqtinay.
waxaa kaloo nu idiin haynaa warbixin ku saabsan dib u dhac ku yimaada doorashada Soomaaliya iyo dareemada siyaasadeed ee ka dhalan kara.
marka dhinacna walwal badan baan ka qabnaa in lagu tago derbiga laysla tago kadibna runtii ay barako mala gaarto adduunkan. hadda waxaa moodaa inuu kuna daalay xaaladan barako malada ku socotana ay ka warwareegahayaan inay dhex boodaan Soomaaliduna ay maaragtay maadaama kala aragti duwanaanshaha iyo kala dan duwanaanshuhu ay runtii xididaysatay in ay adkaan karto in mawaaqifta la kala tagay iyo meelaha la gaargaaray in laga soo noqdo.
dowladda Sweden waxay markii ugu horeysay xidhay dugsiyada sare ee dalkaasi xanuunka COVID-19 aawadii. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idinku haynaa idaacaddeenna saaka. marka horese warkii dunida iyo Falastiin Axmed Iimaan.
mahadsanid Sahra. saraakiisha gobolka Georgia ayaa axaddii shalay iska diida eedaha ka imanaya madaxweynaha jamhuuriga Donald Trump ee ku aadan in ninka hayshayaan ee dimuqraadiga ah madaxweynaha la doortay Joe Biden in guushiisii gobolka dhanka koonfureed ku yaala ee Georgia ay ahayd mid isdabamarin uu ku helay, waxaana ay sheegeen in 16 ergo ee doorashada ee gobolkaasi aysan isbedeli doonin. Brad Ravensburger oo ah ninka ugu sareeya doorashooyinka gobolkaasi ayaa u sheegay TV-ga ABC barnaamijkiisa This Week in isagoo ah jamhuuri afkaartiisu adag tahay inuu ka niyad xumaaday in Trump uu ku guuldareysto gobolka, balse ay dadku hadleen aysanna iyagu u arag in ay jirto sabab loo weeciyo doonista shacabka. Trump ayaa sabtidii weydiistay guddoomiyaha gobolka ee kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga Brian Kemp inuu kulan gaara isugu yeero mudanayaasha heer gobol si codka isaga loogu wareejiyo gobolka, taasi oo aanan isaga siinaynin hadda wax guul ah oo uu kaga hormaro Joe Biden oo haysta 306 erga doorasho halka isaguna uu ka haysto 232. rabshado baahsan ayaa hareeyay doorashadii ugu horreysay ee dalka Cameroon. doorashadan oo ahayd tii ugu horreysay ee lagu dooranayo golo deegaan oo heer gobol ah ayaa axaddii waxaa ku dhintay hal qof oo ka mid a dadka codka dhiibanayay, waxaana dilay kooxaha goon-goosadka ee ku hadlay Ingiriiska ee gobolka waqooyi galbeed ee dalkaasi. madaxweyne Paul Biya ayaa rajaynaya in codayntani ay qancin doonto eedihii dadka kasoo horjeeda ee ahaa in muddo dheer madaxweynuhu dayacay waddankaasi ku yaala galbeedka Afrika ee 10 gobolka kooban, iyo sidoo kale inuusan waxba ka qaban colaadda kooxaha gooni u goosadka oo 4 jirsatay. madaxweyne Biya ayaa dalkaasi xukumayay ku dhawaad 40. dadka dura siyaasadda madaxweynaha waxay sheegeen in codayntu tahay mid cabiraysa madax banaanida gobolka. saraakiisha codaynta ayaa aad ugu badan taageerayaasha Biya, waxaana ay gacan ku siin doonaan in gobolka uu isagu doonistiisa ku maamulo. kooxaha gooni goosatada ah ayaa wacad ku maray in ay doorashadan carqaladeyn doonaan ayna xiri doonaan cid walba oo ka qayb gasha.
mahadsanid Falastiin oo warkii dunida inala socotiinaysa halkaasi aad ka dhagaysanaysaana waa VOA.
Washington. Subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walbaad naga dhegeysanaysaan. Maamulka gobolka Nugaal ayaa sheegay in tallaabo ay ka qaadayaan dadka weli diidan qaadashada shilinka Soomaaliga. Hadalkan ayaa yimid kadib dibadbaxyo ay dadka reer Garoowe ku muujinayeen diidmada shilinka oo si xoogan u saameeya suuqyada Puntland. Warbixintan waxaa Garoowe nooga soo diray wariyaha V O A da Nuux Muuse Birjeeb.
Magaaladii dabkii baa ka seexday, masaakiintii waa baqtiday, hoos loo isu fiirin maayo, doolarkii cirkaasaa la geeyey, kaashkii waa la qubay, hoos loo isu fiirin maayo, dadkii shicibka ahaa waa baqbaqtiyeen. Dad masaakiina baanu nahay, kaashka iyagii noo socon jiray waa nala karidi, doolarna ma qaadano, waa baqtinay.
Hadalladaasi waxa ay ka mid ahaayeen dibadbaxyo maalmahan ka socday Puntland oo kiisii ugu dambeeyay lagu qabtay magaalada Garoowe. Dadweynaha oo si nabdoon bannaanbaxooda u muujinayay ayaa sheegay inay ka xun yihiin in dowladda ay dib u soo celin la'dahay isticmaalka shilinka Soomaaliga oo weli aan laga qaadan guud ahaan deegaanada Puntland ku dhowaad 2 toddobaad.
Annagu maamul malihin una qabatay in baan lalku soo ragay dalka waa la gatay elihi hadduu lay dalka Puntland waa la gatay.
Ummaddan waxa weeye saaka waxbay ka mudaharaadaysaa, waxay ka mudaharaadaysaa sixir barar iyo awooddoodii oo la wiiqay iyo iyaga oo afkaartoodii la diiday iyo iyagoo la yiri dalka waxba kama aha haddaan dawladdu wax ka qaban oo arrintaa ayan wax ka qaban oo arrintaa ayan xil iska saarin oo ayan nimanka maamulka lagu sheegayaa xil iska saarin. Waxay arrintaa meesha maanta maraysaa ma joogsanayso, iyadoo meel aan wax laga qaban karin baa laga soo celin doonaa oo aan laga qaban karin baa laga doonin doonaa. Waxaan leenahay dawladdu waa inay arrintaa wax ka qabataa, lacagta iyadii baa la diiday.
Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Nugaal Qaasim Maxamed Cabdi oo ka jawaabayay arrinta taagan ayaa sheegay in tallaabo ay ka qaadayaan ciddii diida qaadashada shilinka Soomaaliga.
Arrinka waxaan rabnaa in la fuliyo oo ay degmooyinku dhammaantood, degmooyinka Nugaaleed ay dhammaantood ku qaadaan lacagaha Soomaaliga ay ku qaadaan cashuurta, dadkuna iyaguna ay qaataan, dadweynuhu ay qaataan lacagta, ganacsatada dhammaanteed kala duwan inay lacagta dalka qaataan ayaa la rabaa. ciddii fulin weyda amarka ama lacagta qaadan weyda waxaa dowladdu ka qaadaysaa talaabo sharciga waafaqsan, sababtoo ah lacagtu waa lacagtii dalka, lacag kale ma lihin. Ganacsiga iyo isku socodka dhammaantoodna lacagtaas ayaa lagu maamulaa. Waxaan dadweynaha marka leenahay inay socodsiiyaan lacagta bakhaarleyda, dadka xoolaha gata ama geelleyda ha noqoto ama ariga ha noqoto, qudaarleyda, dukaamada waaweyn, ganacsada yaryar iyo kuwa dhexaba, dhammaantood waxaa la rabaa inay cashuurta qaataan. ciddii amarka ka hor timaada sida maalmahanba socotay gaadiidka laftigiisa, gaadiidka dadweynaha, dhammaantood inay qaataan marna lacagta Soomaaliga oo socodsiiyaan. ciddii ka hor timaada oo socodsiin weyda oo lacagtaas diida, waxaan u diraynaa hay-adaha amniga, booliska ayaa shaqo ka qabanaya, sharciga la waafajinaya. Waxaan kaloo u diraynaa dad darcada oo ku jira magaalada dhexdooda noo soo sheega oo meeshaan waxba kula qarsoomi maayaan marka ciddii lagu helana tallaabo laga qaadaya.
Duqa degmada Garoowe Axmed Siciid Muuse Axmed Barre ayaa isagana dhankiisa tilmaamay in dowladda hoose ee Garoowe ay canshuurta ku qaadayso Soomaaliga dadkan ugu baaqay in la qaato lacagta shilinka Soomaaliga.
Waxaan u sheegaynaa in lacagta Soomaaliga ay shaqaynayso, degmada Garoowena ay ku qaadayso canshuuraha sida awalba ay ugu qaadi jirtay. Waxay ku qaadaysaa canshuuraha suuqa ariga, suuqa geela, suuqa kalluunka, suuqa khudaarta, firshada, maxaa la yiraahdaa, suuqa firshada, canshuuraha maalinlaha ah oo dhan, ganaaxyada, kabarrada qaadka iyo khidmadaha horumarinta ee laga qaado gaadiidka kala gudbaya, dhammaan waxaa lagu qaadayaa lacagta Soomaaliga. Lacagta Soomaaliga waxaa la xadiday lacagtii lagu qaadi jiray mobaylka, waxaana lagu xadiday $1 iyo wixii ka yar inaan lagu diri karin sida systemka lagu diri karin qof walba uu isticmaalo. Waxaan dadka u sheegaynaa in ay qaataan lacagta, gaar ahaan ganacsatada oo dhan waxaan u faraynaa inay qaataan lacagta, sida bakhaarada, gaadiidka dadweynaha, sarifleyaasha, suuqyada, suuqa ariga, dhammaan lacagta inay qaataan. Lacagta qiimaheedu sideedii hore ku soo noqonaya, waxaan rabnaa inaad qof walba uu qaato lacagta.
Wasiirka ganacsiga Puntland Cabdullaahi Cabdi Xirsi ayaa dhankiisa isagana tilmaamay in ganacsatada sarifka looga baahan yahay inay la jaanqaadaan qiimaha bangiga oo aada uga hooseeya sida uu tilmaamay kan suuqyada.
lacagaha yararka oo dhan waxaa loo daayey in loo isticmaalo lacag soomaali shilin soomaaliguna uu markaas u suuqi lagu isticmaalo uu yeesho fursadna u helo, waayo waxaa jirtay hore u jirtay pointiyo point 25 point 10 point 5 in lagu diro mobilka. Taasi waxay suuqa ka saartay isticmaalkii lacag soomaaliga. Taasaana ula jeednay in la joojiyo lacagta dollarka oo hal dollarka iyo wixii ka yar in lagu diro mobilka. Dadku marka haddii ay fahmaan tan ayaa u fiican, lacag soomaaliya la isticmaali doonaa, jeebka lagu qaadan doonaa, sarifka macna samayn doonaa, suuqa iyo isticmaalka lacag soomaaliguna waxaan rajaynayaa inta aynu ka sii ficnaado. Bankiga dowladda dhexe wuxuu ku sarifaa 35,000 buhalkii dollar ku sarifaa. Waxay ku tusaysaa dowladdu mowqifka ay ka qaadatay. Waxaan rajaynayaa suuqyada kaletana inay sidaasi lamida maaragtay ay waa dhici kartaa dee difference yar inuu udhexeeyo, farqi yar inuu udhexeeyo, laakiin waxaan doonaynaa in wax dadku awoodaan oo sarifkuna uu xamili karo in maaragtay lagu kala sarifto oo suuquna uu noqdo suuq stable ah oo kacdoonkan iyo wararkan maaragtay beenta suuqa lasoo gelinayo oo khalkhalka gelinayana la joojiyo.
Dhanka kalena, shirkadaha bixiya adeega lacag dirista taleefanada gacanta deegaanada Puntland ayaa hirgeliyey inuusan qofka diri karin hal dollar iyo wixii ka yar si loo dhaqangeliyo go-aankii dowladda, balse weli ma bilaaban qaadashada shilinka inkastoo dhammaan tallaabooyinkaasi la qaaday. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Waxaa muuqata in dib u dhac ku imanayo jadwalka doorashada Soomaaliya. 10-ka bishan December ayay ahayd waqtigii loo qabtay in lagu soo gabagabeeyo soo xulista xubnaha aqalka sare, islamarkaana lagu bilaabo soo xulista xubnaha aqalka hoose ee Soomaaliya. Maamulada dalka iyo dowladda dhexe weli kumay heshiin waxyaabo badan oo ku xeeran soo xulista xildhibaanada iyo deegaanada ay ka dhacayso. Sidoo kale, guddiyada doorashada ee dowladda ayaa iyana shaki ay ka muujiyeen musharaxiinta madaxtinimada Soomaaliya. Haddaba is-horfadhigan siyaasadeed ma keeni karaa xasilooni darro siyaasadeed iyo mid amni? Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan amuurahaasi ku saabsan inoo diyaarisay. Kasakow dib u dhac ku iman kara jadwalka doorashada waxay dad badani walaac ka qabaan xasilooni la-aanta siyaasadeed iyo is-horfadhiga siyaasiyiinta dalka. Xildhibaan Cali Yuusuf Cali oo loo yaqaan Cali Xoosh waxa uu ka mid yahay baarlamaanka waqtigiisu sii dhammaanaya ee Soomaaliya. Horena wasiir ayuu uga soo noqday maamulka Puntland. Waxa aan weydiiyey dib u dhaca iman kara iyo waxa ka dhalan kara dib u dhacaasi.
Mahadsan Falastiiney, haddii ay walaalay dib u dhacdo doorashadu, waxaan rumayaa haybadii dowladnimadii iyo horumarkii la hegsanayay ee muddada badan laga soo shaqaynayay Soomaaliduna muxuu ahaa haddeer diidirada badan ka lahayd. Waxaa dhici karta in dalku uu dib ugu noqdo xasilooni darro, taas oo aan ummadda Soomaaliyeed ee daalan aysan qaadi karin. Waxaana mas-uuliyaddaasi saaran tahay ummadda Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaana dad bay u saaran tahay oo ugu horreeya madaxweynaha dowladda federaalka, ra-iisul wasaaraha, madaxda dowlad goboleedyada iyo musharaxiinta ayaa mas-uuliyaddaas saaran tahay, khaasatan madaxweynaha ay saaran tahay.
Balse xildhibaan Daahir Amiin Jeso ayaa qabay in dib u dhaca uu sabab u yahay isbeddelka lagu sameeyey hanaankii doorashada ee ay dowladdu rabtay, balse maamul goboleedyada qaar ay diideen.
Marka hadda doorashadii dadbaneed ayaa haddana laisku haystaa oo khilaaf iyo guddiyadii ayaa muxuu ahaa laisku diidiyay. Ana waxaan u arkaa marka in waxaan oo dhan ay waqti u baahan yihiin in la iswaafajiyo guddiyadii, muxuu ahaa guddiyaha heshiis lagu yahay la sameeyo, ama guddiyada ruuxooda muxuu ahaa haddii wax laga bedelayo laga bedelo, iyo inay sidooda ku ogolaadaan. Wax la dooranayo ma aha madaxweyne, ma aha wax la dooranayo. Guddiyadii loo sameynayo waa waxa weeye xildhibaano oo qabaa'ilkoodi ka raasanaya kuraas waaye. Marka inay nimanka musharaxiinta ay ruuxooda ay sabraan oo ay aaminaan in qabaa'ilaadka aan laga soo faramaroojin karin qofka ay doonayeen inaan laga faramaroojin karin, ay ruuxda taas inay aaminaan wax aad iyo aad u weyn waaye.
Soomaaliya waxay sanadihii dhowaa haysatay doorasho 4 sanaba mar dhacaysay, balse hadda ay dad badani ka cabsi qabaan in dib u dhac uu ku yimaado iyadoo aan raali laysaga ahayn, sidoo kalena ay saamilayda siyaasaddu isdiidan yihiin.
cabdirashiid khaliif madaxa macadka heritage ee magaalada muqdisho waxa uu sheegay in walwalkaasi uu yahay mid muuqda.
bisha kowdeeda iyo tobankeeda hawlo doorashooyin kala xiriirta bay ahayd inay bilowdaan oo hadda aan bilaaban. haddana waxaad moodaa in lagu sii siqahayo dowladda iyo maamul goboleedyada qaarkoodna inay iska bilaabi karaan wax doorasho ayagu markaas ay wataan. horta guddiyaal bay sameeyeen, guddiyaashii waa xareeyeen, waa tababareen, guddiyaashii madax bay doorteen. qoladii kalena hadda sida la sheegayo maxaa la yiraahdaa waxay sameysteen way ku baaqeen inay parallel process bilaabayaan. hadda amnigooda inay mideeyaan baa la qoray, saxaafadda qoreysay oo maaragtay taliye amni oo musharixiinta ay sameysteen. guddi technical committee way sameysteen oo musharixiinta ay laba keensadeen. marka waxaa moodaa si iska tartiiba in lagu sii siqahayo runtii mawaaqif kala duwan iyo meelo la kala taagan yahay oo adag. dhinaca kalena dee xoogaa dadku soomaalidu waa isku daloolaanoo waxaa la sheegsheegaya dad mas-uuliyiinta qaar ka mida oo waanwaan ka dhex wada. marka dhinacna walwal badan baan ka qabnaa in lagu tago derbiga laysla tago, kadibna runtii ay barako mala gaarto. adduunkuna hadda waxaa moodaa inuu kuna daalay xaaladan barako malada ku socotana ay ka warwareegahayaan inay dhex boodaan. soomaaliduna ay maaragtay maadaama kala aragta duwanaanshaha iyo kala danduwanaanshuhu ay runtii xididaysatay in ay adkaan kartaba in mawaaqifta la kala tagay iyo meelaha la gaargaaray in laga soo noqdo.
nidaamka keliya ee dimuqraadiga ee soomaaliya ka jiray waxa uu ahaa nidaamka isku wareejinta iyo isbedelka maamulka oo si nabada u dhacaya 20 sano ee lasoo dhaafay. haddaba ma muuqataa saansaan ah taasi inay meesha ka bixi doonto haddii aanan xal degdega la gaarin? waa kan xildhibaan Daahir Amiin Jeso.
doorashada muddo waxaan kusoo moodnay doorasho nabada oo xilka lagu kala wareegayo. haddana hadda aniga shoog ma qabi ah in doorashadan tanna mid colaad keenta ay noqonayso. laakiin dalkan waa dal nugul, waa dal muxuu ahaa colaado kasoo baxay. meel walba oo la taabtaa waxaa weeye camba bislaada waay, dadka boog ayaa jirta dhimayso. marka anigu waxaan leeyahay waxay tahay in dalka loo turo, dalka ha loo turo, siiwa nimanka musharixiinta ah muxuu ahaayeen hadda xilka raadinaya inay wax badan ka tanaasulaan si ay doorasho u dhacdo, si muxuu ahay doorasho nabada ay u dhacdo. intaas ayaa muhiim ah, sababtoo ah dalka kan waa dal muxuu ahay colaado kasoo baxay, waa dal aada iyo aada u nugul. marka in muxuu ahay loo turo ayaa xalka uu ku jiraa.
magaalada muqdisho waxay dadka qaar dareemayaan xasilooni la-aan siyaasadeed iyo walwal ku aadan waxa laga filan karay soorfadhiga siyaasadeed ee magaalada iyo dalkaba ka jira. toddobaadyada soo socda ayaa laga wardhowrayaa sida ay isugu soo dhowaadaan saamilayda siyaasadeed ee soomaaliya. mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi inoo diyaarisay. halkaad kala socotaan waa VOA Washington. ra-iisul wasaaraha dalka Sweden Stephen Loven ayaa toddobaadkan sheegay in dhammaan dugsiyada sare ee waxbarashada la xirayo ilaa bisha January loona wareejinayo qaab online ah. arrintan ayaa looga gol leeyahay in lagu xakameeyo faafitaanka xanuunka COVID-19 oo waddankaasi si xoola ugu fidaya. ra-iisul wasaaraha ayaa go-aankan ka sheegay shir jiraaid oo ay wadajir u qabteen wasiirka waxbarashada ee waddankaasi Anna Ekström. wariyaha v o eda ee yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa warbixintan noo soo diray.
sweden waxa ay ka mid ahayd waddamo fara ku tirisah oo yurub oo aan xakamayn adag saarin dalalkooda tan iyo intii uu adduunka ka bilowday faafitaanka xanuunka COVID-19. tani waxa ay keentay in marar badan waddamada ay dariska yihiin iskandaneefiyanku ay ka xidheen xuduudahooda. go-aankan ay haddaba iminka dowladdu qaadatay ayaa imanaya iyada oo xanuunku dalkaasi iminka si xaddaafah ugu faafayo. dalal kale oo yurub ku yaalah ayaa iyaguna fasaxay dhammaan dugsiyada sare, iyada oo qaarkood xataa ay joojiyeen imtixaanaadkii la qaadi jiray dhammaadka sanna dugsiyeedka. cabdirasaaq maxamed xuseen oo ah macalin wax ka dhiga dugsi ku yaala magaalada Skentuna oo u dhow caasimadda Stockholm ayaa weydiiyey balqaab kani sida uu u shaqeynayo.
Maadaama uu xanuunka COVID-19 aad ugu fidayo dalkan Sweden, waxaa dugsiyada Sweden qaateen nidaamka lagu magacaabo nidaamka online-ka ah ama nidaamka ardaydu ay guryaha joogaan oo ay isticmaalaan aaladda kombiyuutarka si ay tacliintoodii iyagoo guriga jooga u wataan. Ilaa hadda waxaa dhaqan geliyey nidaamkaas dugsiyada sare iyo jaamacadaha dalka Sweden, waxaana hadda laga fikirayaa in nidaamkaas online-ka ah ama guryaha casharada lagu qaadanayo laga dhaqan geliyo fasalada 7-9 oo ah fasalada dugsiga dhexe. Dugsiga sare si guud ayuu arintan dhammaanba u dhaqangeliyey oo maaragtaayey usbuucyada oo dhan ama usbuucyada qaarkood ayaa ardaydu online ku dhigtaan wax. Dugsiyada dhexena hadda ayaa macalimiinta tababar u socdaa oo lagu tababarayaa sidii ay ardada casharada ugu siin lahaayeen iyagoo guryahooda jooga.
waalidiin badan iyo macalimiin ayaa aaminsan in aanay ardaydu ka maarmaynin inuu macalin fasalka la joogo, iyagoo ka cabsi qaba in qaabkani saameyn ku yeelan doono tayada waxbarashada ardayda. Mar kale ayaan su-aashaasi weydiiyey Cabdirasaaq Maxamed Xuseen.
waalidiinta ayaa welwel ka qaba qaabkan online-ka ah ee tacliinta ardadu ku qaadanayso iyagoo guryahooda jooga. Walwalkaas run ahaantii waa mid jira oo ku baahsan dhammaan waalidiinta, hadday ahaan lahaayeen waalidiinta ajnabiga ah iyo hadday ahaan lahaayeen waalidiinta Swedishka ah. Waalidiinta Soomaalida ayaa iyaguna si gaar ah u welwelsan oo ka walaacsan in waxbarashada markii online-ka loo rogay ay ardayda saameyn ku yeelato oo ay heerkooda tacliinta hoos u dhigto. Dhibaatooyinka jira waxaa ka mid ah habkan oo ah hab cusub oo aan hore loo isticmaalin, ardayda oo kala duwan oo qaarkood ardada ay xariifin yihiin oo fiican yihiin, qaarna ay hooseeyaan, deegaanada ardadu ku nool yihiin oo kala duwan oo guryaha Soomaalida guud ahaan oo kale oo ciriir ah, macalimiintii oo aan goobjoog ahayn oo iyaga ruuxoodu maqan oo ardaygu maaragta ay dhib ku tahay. Waxaa kaloo kala duwan isxilqaanka ardaydu ay isxilqaamayso oo tacliinta isu xilqaamayso. Arrimahaasoo dhan ayaa hoos u dhigi kara tacliintii ardayda ama heerkii tacliinta.
Iyadoo faafista xanuunka COVID-19 xilligii kulaylaha uu Sweden hoos u dhacay, bilihii ugu dambeeyey waxaa soo badanayay dadka uu xanuunkaasi ku dhacay. Toddobaadkan waxaa laga helay 6,408 kiis oo cusub oo COVID-19. xanuunkaasina waxaa u dhintay 530 qof toddobaadkan. Tirada dhimashada guud ee dalka Sweden waxay gaadhay 7,007 qof.
ururada xuquuqda aadanaha u dooda ee dalka Faransiiska ayaa ugu baaqay madaxweynaha dalkaasi Emmanuel Macron inuu madaxweynaha Masar ku cadaadiyo inuu sii daayo dadka u xidhan siyaasadda iyo xorriyadda hadalka xilli madaxweyne Siisi uu booqasho ku joogo dalka Faransiiska. Wariyaha VOA Xuseen Cusmaan Saxnuuni ayaa warbixintan Qaahira nooga soo diray.
ururada xuquuqda aadamaha iyo kuwa bulshada ee dalka Faransiiska ayaa ka dalbaday madaxweynaha dalkaasi inuu ku cadaadiyo madaxweynaha dalka Masar sida uu xabsiga uga sii deyn lahaa boqolaalka qof ee u xiran siyaasadda iyo xorriyadda hadalka. ururada bulshada ee dalka Faransiiska ayaa warka ay soo saareen ku sheegay in dowladda Masar ka mid tahay dowladaha ku tunta xuquuqda aadamaha, islamarkaasina boqolaal qof ay u xiran yihiin arrimo la xiriira xorriyadda hadalka iyo siyaasadda. Baaqa ururada bulshada ee dalka Faransiiska ayaa yimid kadib markii uu madaxweynaha dalka Masar Cabdulfataax Siisi uu gaaray maalintii shalay magaalada Paris ee caasimadda dalka Faransiiska kadib markii uu martiqaad rasmi ah ka helay dhigiisa dalkaasi Masar Macron. Boqolaal ka tirsan jaaliyadda Masaarida ee ku dhaqan magaalada Paris oo sita calanka dalka Masar ayaa soo dhaweeyey madaxweyne Cabdulfataax Siisi, kuwaasi oo ku dhawaaqayay erayo ay ku taageersan yihiin Siisi. danjire basam raadi afhayeenka rasmiga ee madaxtooyada jamhuuriyadda masar ayaa u sheegay warfidiyeenka booqashada madaxweyne al-sisi in ay qayb ka tahay sidii loo hormarin lahaa xiriirka ka dhaxeeya labada dal iyo in laga wada hadlo siyaabaha lagu xoojin karo muddada soo socota. Labada madaxweyne ee dalalka Masar iyo Faransiiska ayaa yeelanaya wadahadalo ku aadan xiriirka labada dal iyo xiisadaha ka taagan gobolka Bariga Dhexe iyo guud ahaan caalamka, ayuu yiri afhayeenka madaxtooyada Masarida. Basam Raadi ayaa sheegay inta uu Assisi joogo Faransiiska in uu sidoo kale kulamo la qaadan doono ra'iisul wasaaraha Faransiiska, wasiiro iyo saraakiil sarsare oo dalkaasi u dhashay iyo guddoomiyasha golayaasha baarlamaanka ee dalka Faransiiska. Madaxweyne Assisi ayaa lagu wadaa in uu soo bandhigo aragtida dowladda Masar ee ku aadan xiisadaha ka taagan Bariga Dhexe iyo badda Mediterranean-ka. Booqashada madaxweyne Assisi uu ku tagay dalka Faransiiska ayaa imaaneysa xilli bishii ugu dambeysay dalka Masar lagu xirxiray shakhsiyaad ka tirsan ururada xuquuqda aadamaha, taasoo si weyn ay u diideen isla markaasina ay cambaareeyeen dowladaha reer galbeedka. Haddaba Maxamed Yuusuf Khahara oo wax ku bartay dalka Masar oo haatan degan magaalada Boosaaso ee dalka Soomaaliya ayaa ka hadlaya sida uu arko hadalka ka soo yeeray ururada bulshada ee dalka Faransiiska ee ku saabsan dadka ku xirxiran dalkani Masar.
Runtii wax saameyn ah kuma yeelan doonaan dalka Masar, isla markaasina aysan keeni doonin runtii in xabsiyada laga sii daayo dadka siyaasadda iyo xorriyadda hadalka u xiran, sababtoo ah wadamada Masar iyo guud ahaan dalalka Carabta ah ma aha meel ay ka jiraan xorriyadda hadalka, waxayna cadaadis badan in badan ku haysa mucaaradka, kuwaasoo boqolaal ka mid ah runtii ay ku xiran yihiin xabsiyada dalkaasi iyo magaalooyinka waaweynba. Sidoo kale qaar ka mid ah ururada mucaaradka ayayba dowladdu markaan u aragtaaba inay yihiin ururo argagixiso ah oo aan la jaan qaadi karin nabadda iyo xasiloonida iyadu markaasi ay dowladdu ku sheegto inay waddankaasi ay ku maamulaan. Marka waxay la tahayba mid aan wax weyn aan ka bedeli doonin siyaasadda dowladda u degsan, waliba siyaasadda ku wajahan dadka xabsiyada iyo xorriyadda hadalka ee u xiran dalka Masar.
Booqashada Assisi uu ku joogo dalka Faransiiska ayaa imaaneysa xilli xiriirka dowladda Faransiiska ay la leedahay dowladaha Carabta iyo Muslimka uu midmadow soo galay kadib markii madaxweynaha dalka Faransiiska ay ka soo yeereen hadallo ka dhan ah muslimiinta, isla markaasina dalkaasi lagu soo bandhigay sawirgacmeed medyo loogu gafay Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa haatee. Dowladda Faransiiska ayaa xoogga saaraysa sidii ay u adkeyn lahayd isla markaasina ay u soo ceshan lahayd xiriirka dalalka Carabta iyo Muslimka maadaama uu kala dhaxeeyo xiriir ganacsi oo aad u weyna. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aanu saakeen kugu talagalnay. dhegeystayaal, idaacaddayadii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo Sahre Ciidla Nuur waa nagaynta. Tan iyo kulantideenna dambena waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Marissa Melton. President-elect Joe Biden has picked California Attorney General Xavier Becerra to be his health secretary. This puts a defender of the Affordable Care Act in a leading role to oversee the Biden administration's coronavirus response. If confirmed by the Senate, Becerra will be the first Latino to head the Department of Health and Human Services. It's a $1 trillion plus agency with 80,000 employees and a portfolio that includes drugs and vaccines, leading-edge medical research, and health insurance programs covering more than 130 million Americans. Separately, Mr. Biden has picked a Harvard infectious disease expert, Dr. Rochelle Walensky, to head the Centers for Disease Control and Prevention. Top U.S. lawmakers scrambled on Sunday to reach difficult agreements as quickly as possible on a new aid package for the coronavirus-battered economy, a funding bill to avoid a government shutdown, and the defense budget. The current federal budget law expires on December 11th. If Congress fails to agree on a new one by that date, American public finances will suddenly dry up. In order to avoid a shutdown, Congress could decide to pass a temporary law for a few days to give itself time between now and Christmas to reach a broad annual agreement on the 2021 budget. Republican and Democratic leaders have indicated that they would like the budget bill to include the next economic aid measures for the coronavirus, which have been the subject of bitter negotiations. Lawmakers have negotiated for months on passing such a bill, but they haven't come to terms yet on how much to spend and what to spend it on. You can follow this and other stories we're covering at our website, voanews.com. From Washington, D.C., you're listening to VOA News. Top U.S. health officials told Americans on Sunday they need to remain determined to protect themselves against the coronavirus, even as the first vaccines are likely to become available later this month. Health and Human Services Secretary Alex Azar spoke on the Fox News Sunday show. He told people, "We need people to renew their commitment. Please wear a mask." He also asked people to avoid crowds of people in bars, restaurants, and indoor settings. Azar said if a panel of experts at the Food and Drug Administration approves the Pfizer vaccine, he said within hours, health workers can be vaccinating patients. U.S. authorities have decided that medical and emergency workers, as well as employees and residents of nursing homes, are at the highest risk of contracting the infection and thus will be the first in line to be inoculated. Azar said that 30 million to 40 million doses of the vaccine will be available by the end of the year, with millions more doses to be manufactured in the first half of 2021. President Trump says his personal lawyer, Rudy Giuliani, has tested positive for COVID-19. He's the latest member of the president's inner circle to contract the disease. The 76-year-old former New York City mayor's age puts him in a high-risk group. And the New York Times and ABC reported he was hospitalized on Sunday in Washington as the U.S. faces a record surge in coronavirus cases. Giuliani's diagnosis comes after he's been crisscrossing the country, leading the president's unsuccessful effort to undo Joe Biden's victory in the November 3rd presidential election. Britain and the European Union will make a last-ditch attempt to strike a post-Brexit trade deal this week, probably just days left for negotiators to avert a chaotic parting of the ways at the end of the year. British Prime Minister Boris Johnson and European Commission President Ursula von der Leyen spoke over the weekend to get their teams back to the negotiating table after talks stalled on three thorny issues. They're to speak again on Monday evening in the hope that by then, stubborn differences will have narrowed over such issues as fishing rights in British waters, fair competition, and ways to solve future disputes. Republican Senator Kelly Loeffler debated her Democratic challenger, Reverend Raphael Warnock, on Sunday evening as both prepare for a January runoff election that will decide which party controls the U.S. Senate. Loeffler repeatedly called the political newcomer a radical liberal, while Warnock criticized Loeffler's stock trades after the wealthy businesswoman was appointed a senator a year ago, and each criticized the other's interpretation of the Christian faith. Via remote, I'm Marissa Melton. You're listening to VOA News.
morning, Africa. Welcome to Daybreak Africa from the Voices of America. I'm James Mbate in Washington. Today is Monday, December 7th, and here are some of the stories we are covering. Ghanaians are voting today in presidential and parliamentary elections.
Today, election day, things are quiet before officially polls open around 9 a.m. this morning.
Liberians are voting tomorrow, Tuesday, in midterm senatorial elections and a controversial constitutional referendum. Some Ugandan opposition parties talk unity. Former President Barbo's supporters are looking forward to his possible return soon. And aid agencies says Ethiopia's Tigray region is still volatile.
WFP is ready to respond to increased caseloads of people in need in Tigray as soon as needs are assessed.
And a report about some of the experiences of African immigrants living in the United States. Those stories plus Samse O'Malley Sports are coming up on Daybreak Africa. After months of campaigning, Ghanaians are voting today, Monday, in presidential and parliamentary elections. There are two leading presidential candidates among 12. Incumbent President Nana Akufo-Addo of the ruling New Patriotic Party, the NPP, and former President John Mahama of the main opposition National Democratic Congress Party, the NDC. VOA's Peter Clotty is on assignment in the Ghanaian capital, Accra. Good morning, Peter. Welcome to Daybreak Africa.
Good morning, James, and thank you.
What is the mood in Ghana as the country wakes up to election day today, Monday?
James, it's very quiet, and somebody told me very boring because there are no disturbances in the streets. The police are not chasing anybody. Ahead of the election, there was a 24-hour no campaign policy. So the campaigns ended officially on Saturday. So it was a serene atmosphere so people can ponder or think about who to vote for during the election. So today, election day, things are quiet before officially polls open around 9 a.m. this morning.
Incumbent President Nana Akufo-Addo and his main challenger, former President John Mahama, have contested before for the presidency on two occasions. This time around, Peter, what are the issues driving the two campaigns?
Interesting issues, James. Now, when John Dramani Mahama was president, he wanted Ghanaians to give him an additional term because he wanted to finish what he said he had started in terms of improved infrastructural development, jumpstarting the economy to create jobs for the youth and all that. The opposition leader at that time, who is currently the president, is saying that there has to be a change because the president at that time had failed to meet the aspirations of the people and that the economy is so sluggish and that there is corruption. Now, this year, 4 years down the line, the script has flipped. The incumbent president is making the same argument the former president made, and the former president is making the same argument the former opposition leader made. So these are the same issues being discussed. Pocketbook issues, they call it here.
Peter, Ghana has led in solidifying democracy in West Africa. However, these days, it seems that democracy is under strain, not only in West Africa, but around the world. Is there a concern that Ghana could have a disputed election, as was in Guinea, Ivory Coast, and Tanzania?
Well, Ghana has had some disputed elections, and usually the laws are pretty clear. If you don't like the outcome of the election, you have proof that the elections were rigged or manipulated. You go to the Supreme Court. The Supreme Court will look at your evidence and see if the evidence you have is enough to overturn the results. So far, since 1992, none of the losing candidates have been able to overturn the results. That means the Electoral Commission did what is expected to do by making sure that the votes that were counted were a true reflection of what is going on the ground.
Peter, thank you very much. We look forward to speaking with you again.
Thank you, James.
That was VOA's Peter Clotty speaking with us from Accra, Ghana, where he is on assignment covering that country's presidential and parliamentary election. Liberians are voting tomorrow, December 8, in midterm senatorial elections and a referendum to amend 8 articles of the country's 1986 constitution that has drawn criticism from the country's Supreme Court, civil society groups, and the opposition collaborating political parties, the CPP. The 8 proposed amendments are reduction in the presidential term of office from 6 to 5 years for 2 consecutive terms, granting dual citizenship to Liberians who have naturalized in other countries, reducing the term of office for senators from 9 to 6 years with unlimited re-election possibilities, reduction in the term of office for members of the House of Representatives from 6 to 5 years with unlimited re-election possibilities. The Supreme Court ruled last month that the referendum should be canceled because the government violated a resolution of the legislature by merging the 8 propositions into 3 ballot measures. On the line from Monrovia to set the record straight is Devieta Brown Lansana, chairperson of the National Elections Commission of Liberia.
The process for the referendum started some 2 years ago with stakeholders' engagement across the regions of Liberia. So there were many Liberians called to give their opinion about what should constitute the referendum. At that level, there was publicity on this referendum. We continue to inform the public about the referendum through the media. We've had jingles, dramas, we have had vernaculars, we've engaged newspapers. The criticisms that we have received, I think, borders on the fact that some Liberians did not understand what the decision of the Supreme Court was to the National Elections Commission.
Madam Chairperson, the criticism I'm hearing is that there are 8 propositions and that your commission has only educated the people on 3 of the 8.
Previously, as I told you, we went by the Gazette. And in the Gazette, it had 3 ballot measures. It had dual citizenship on 1, and then it had the rest of what is now the 8 ballot measures contained on the 2nd ballot. Then another was on the 3rd. So you have all of these initially collapsed into 3. The mandate from the Supreme Court now is that you have 8 ballot measures. So what is here now is that we have 1 ballot containing all of these 8 measures, which, of course, after the voters shall have voted, when we arrive at the point of sorting out, we are going to tear them in the dotted lines and place them in their various sorted boxes so that we will have all in all 8 ballot measures.
You are also having the midterm senatorial elections. How prepared is your commission?
We are prepared because the elections are in threefold and all of them will be held on the 8th of December.
Earlier this year, the opposition collaborating political party, they criticized your commission and they complained about the voter roll that it needed to be cleaned up. Has your commission done that?
You will recall that in 2017, the Supreme Court issued us a mandate to clean up the voter roll before going to the run-up elections. That was done. But again, some Liberians have been saying that they were not satisfied that we had actually cleaned the roll. Surprisingly, they too were part of the initial cleanup mandated by the Supreme Court so that the Legislative Committee on Judiciary had, through a joint resolution, issued to us a mandate to include technicians from the various political parties in our cleanup process, which we have been doing in the last 6 months or so from June this year.
Thank you so much, Madam Chairperson, for your time speaking with us. We do appreciate very much.
Thank you, James.
Devieta Brown Lansana is the chairperson of the National Elections Commission of Liberia. She was speaking with us from the capital, Monrovia. In Ivory Coast, supporters of former President Laurent Gbagbo say they are excited about the possibility of his return soon to Ivory Coast. This after the Ivorian government last Friday issued Mr. Gbagbo diplomatic and regular passports. Mr. Gbagbo has been living in Belgium since his acquittal by the International Criminal Court in 2019 on war crimes charges. He is awaiting the decision of an appeal. His supporters have made his return to Ivory Coast one of the conditions for national reconciliation.
Our reaction is that we are very happy about the fact that he has eventually have can use the passport, which is a good thing. We think that the way is now open for him to return to the country. As maybe you remember, on the TV5, he said some weeks ago that he could return to the country even without any passport at all. But he wanted his return to be peaceful. Now we are expecting the national authorities to create a condition for him to return peacefully to his country.
Are there any conditions set for him to return, for the passport to be given?
Well, there's no special condition about the fact that as a former head of state, he has some rights in terms of accommodation, security, and even living conditions. The constitution gives him the right to have bodyguards, to have everything which must be provided for his security and his well-being. And those conditions are the ones that he himself created when Mr. Ouattara and Mr. Didier were in exile 10 years ago. He created those conditions for them to come back according to the law. So that is what we are expecting Mr. Ouattara and his government to do now.
You mentioned Mr. Didier. He was in negotiations with President Ouattara, and recently he suspended those negotiations and made some demands, one of them being that the political prisoners should be released and that people in exile should come back. Now, will this passport being granted to former President Gbagbo and his return is expected, does this mean that the opposition complaint about the October 31 election will be ended?
No, not at all. These are two different issues. The return of Mr. Gbagbo is one thing, and the violation of the constitution by Mr. Ouattara to run for the third term is another thing. So, as opposition, we still continue to say that Mr. Ouattara has no right to run for a third term. This is still unconstitutional. So this is something that we are not going to negotiate.
Jean-Gervais Chiede is the Vice President for Finance of former President Laurent Gbagbo's Ivorian Popular Front Party. You are speaking with us from the Ivorian capital, Abidjan. You're listening to Daybreak Africa on the Voice of America. I'm James Butte in Washington. Today is Monday, December 7th. Some members of the opposition in Uganda say they are working on modalities of a loose coalition for the upcoming 2021 presidential election. Patrick Oboy Amuraya, who heads the main opposition forum for democratic change, the FDC, says a united opposition can defeat incumbent President Yoweri Museveni. Reporter Mugumi Davis Rakaringi has more from Kampala.
Patrick Oboy Amuraya, the FDC presidential frontbearer, says the united opposition can work together and safeguard election malpractices such as vote rigging. For example, Amuriat says the opposition can work together and easily monitor all polling centers in the country.
This is something that comes about through sharing intelligence, and where it affects us as political parties.
Over the years, opposition leaders in Uganda have always attempted to form a coalition only to disagree at the last minute. Joel Senyun, the spokesperson of National Unity Platform, which is headed by one of frontrunners, Robert Chagurani, says opposition parties have numerous ways of working together despite fronting their own candidates.
For example, if we are out there campaigning, you know, that we don't point the political guns at each other, I think that's important. But we point the political guns at Mr. Museveni, whom we want to unseat.
10 presidential candidates are attempting to unseat the incumbent, Yoweri Museveni, who has been in power since 1986. FDC's Amuriat says a record number of presidential candidates could actually help deny the incumbent a 50% plus one requirement to win presidency in Uganda, which would automatically lead to a rerun.
In case it happens, we believe that the opposition should now rally behind that single opposition candidate whom fate would have shown to us, and we can then have a solid block that will fight against Mr. Museveni to deny him an outright win.
Crispin Kaheru, an election expert in Uganda, says an opposition coalition is long overdue.
A divided opposition cannot effectively confront the ruling NRM. The opposition will have to figure out a minimum framework of operational cooperation, especially on turning point issues such as championing a get-out-the-vote campaign, protecting the vote at polling stations and tallying centers, as well as firming up a joint post-election plan.
Also in the contest are two former Amegenos who fought alongside Mr. Museveni in a guerrilla warfare that captured power in 1986. For VOA News, I am Mugume Davis Rwakarinji in Kampala, Uganda.
United Nations agencies say they cannot help tens of thousands of civilians suffering because of the Tigray conflict until Ethiopia opens a humanitarian corridor into the Tigray region. Lisa Schlein reports from Geneva.
The United Nations and Ethiopia reached an agreement to grant aid agencies unimpeded access to the beleaguered area. It is yet to be implemented, though, and the hoped-for humanitarian corridor to Tigray opened. The World Health Organization says its staff is on standby and ready to be deployed as soon as the situation permits. WHO spokesman Tarek Shazarovich says health services have been disrupted by the conflict.
That will impact programs of immunization, of disease control, surveillance, and other issues. So it is really important as soon as the access is there to bring in those necessary drugs, not only for communicable but also for non-communicable diseases, and restore health services.
The WHO warns the coronavirus pandemic and increased communicable diseases such as malaria will have a serious impact on the health of Tigray's population. The agency says it has sent emergency health supplies to treat 10,000 patients for 3 months. Shazarovich says the WHO also has pre-positioned additional supplies for trauma, cholera, malaria, and severe acute malnutrition in bordering states. He says these materials are ready to be dispatched to Tigray as soon as the humanitarian corridor is opened. Prior to the fighting, the World Food Program had been providing food aid to 1 million people in Tigray. WFP spokesman Thompson Fury says the UN estimates at least double that number now will need aid.
We note that violence may have disrupted WFP's existing operations in Tigray. We also note that it may have created new numbers of people in need of support. WFP is ready to respond to increased caseloads of people in need in Tigray as soon as needs are assessed.
The Office for the Coordination of Humanitarian Affairs says operational, logistical, and security issues in the UN-Ethiopian agreement still must be worked out. Once they are resolved and aid can flow freely to Tigray, it says humanitarian operations will be able to move ahead at full speed. Lisa Schlein for VOA News, Geneva.
When some Africans in Africa hear about the United States, all they think about is good life and a land full of opportunities compared to their countries of birth. However, there are challenges once they arrive in the United States. Daybreak Africa reporter Maureen Ojiambo arrived recently in Milwaukee, Wisconsin, and asked some African immigrants to share some of their experiences and challenges.
Africans living in different states of the United States of America talk about the achievements, but also the challenges living in the U.S. Most of them caution fellow countrymen not to consider relocating to the United States unless they can sustain themselves financially. Jacqueline Makoha is a medical officer working in Houston, Texas. She moved to the U.S. 20 years ago from Kenya after securing a scholarship. She worked with the Kenya Pipeline as a motor vehicle technician while at the same time playing volleyball for the Kenya national team. Makoha moved to the U.S. to study in the medical field because she says there are better job opportunities than playing volleyball.
From Kenya, I was doing motor vehicle wiring because I worked for Kenya Pipeline, and I was doing more of motor vehicle wiring and, you know, fixing on vehicles. So when I got here, I didn't see any course in the school that was going towards what I had back home. So kind of I quickly had to adjust. I went into healthcare, so that's basically where I've been up to today.
Most Africans have decided to use social media applications such as WhatsApp and Facebook groups to meet each other, especially those who come from same country, a move that some of them say has made them feel at home. But Jacqueline says she has never adjusted completely to the life in the U.S. when it comes to food. She has been growing some African vegetables in her backyard.
When I got here, I think we had so many differences. Barrier with language, food. So most of the time, I'll carry my own spices from home. I'll carry my own tea from home. And since then, I've just maintained the same trend up to today. Eating vegetables here kind of was a challenge for me. So I decided to make my own garden in my backyard. Got some seeds from a friend who had started planting cowpeas.
Remigio Usai is a Zimbabwean postdoctoral fellow at Marquette University and living in Milwaukee, Wisconsin. Having lived in the U.S. for 9 years, Remigio says he is better off in the United States than Zimbabwe because there are more opportunities in the U.S. But he says there are challenges when you are not a permanent resident of the United States.
There are so many opportunities in the United States, and I like the fact that if you stay committed, you definitely achieve your dream. In my area of research, a lot of funding is available to study many interesting scientific phenomena. One of my biggest challenges for my first 6 to 7 years was missing my family. They were back home.
Jacqueline Makoha, however, discourages her fellow Kenyans from relocating to the U.S. without financial stability.
With the current situation, I will not advise anyone to come here just looking for greener pastures. Things have really changed around with the current political situation. It's really difficult for someone even just to find a job.
Personally, I've found it difficult adjusting to things like the culture and weather since arriving in the United States in August this year. The weather in Wisconsin is extremely cold. I am gradually getting used to it, but I have found a few stores that sell ingredients for African foods. However, I share the experiences of both Jacqueline and Remigio that life in the United States can be easy if you are a legal resident, but challenging if you are not. Reporting for VOA's Daybreak Africa, I am Moreno Jembo in Milwaukee, USA.
It's time now for Daybreak Africa's posting. Here is Samson O'Malley in Abuja, Nigeria. A very good Monday morning to you, Samson.
Good Monday morning to you too, James. We begin the sports on a cheery note as Kenya's Kibuwot Kandi smashed the half-marathon world record by 29 seconds on Sunday, becoming the first person to break 58 minutes at the Valencia Half Marathon in Spain. Kandi, who finished second at the World Half Marathon Championships in Gdynia in October, finished the Spanish annual race in 57 minutes, 32 seconds, breaking the previous record of 58 minutes, 0.1 seconds set by compatriot Geoffrey Kamawuro in September 2019.
And it's my lucky that I prepared well for this race. For the last 7 weeks, I was very in touch on my training and I was focusing for this race. And actually, I have gained the victory and I say I'm very grateful.
The top four men all ran under the previous world best, with Jacob Kiplimo of Uganda finishing second in a time of 57 minutes, 37 seconds, while Kenyan Ronex Kipiruto came in third in 57 minutes, 49 seconds, and Kenyan Alexander Mutsio took the fourth position in 57 minutes, 59 seconds. In the women's race, Ethiopia's Genezebe Dibaba won the event in her debut over the distance in 1 hour, 5 minutes, 1.8 seconds, setting the fastest time for a debut over the distance. Staying with marathon, another world record was set this past weekend, but it was a run for a different course, as an endurance athlete from South Africa, Sharon Josephs, unofficially broke the world record on Sunday when she finished her 76th consecutive half marathon. The current Guinness World Record is 75 consecutive half marathons. Sharon Josephs' aim with the Guinness World Record run attempt is to raise massive awareness and funds for the One Land Love Eat Foundation for Rhino Conservation and Anti-Poaching.
I actually have a little tattoo of a rhino on my wrist to remind me of my cause, which is the One Land Love It Foundation, and they are all about rhino conservation and anti-poaching initiatives, but also a lot of community involvement, you know, because we all believe that unless you can involve your community and your community is actually benefiting from the game reserves, from the game parks, then we'll never be able to save our rhinos.
And on to Gulf News, Zimbabwe's Robson Chihoi on Sunday beat Uganda's Dio Akobe by 10 shots to claim the Uganda Open Golf title at the Uganda Golf Club course. During the final round, which was delayed because of heavy rains, Chihoi fired an impressive 5 under par, 67, for an all-round total of 15 under par, 273. And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson Omale in Abuja, Nigeria. It's back to you, James, in Washington.
Thank you, sir.